Afro Bo. This more
original typical G.
Sikimo. Ama mocho mkitaka pia.
Freaky, freaky, I'm on the bed now, work it, I'm in the hit now, ukingia spot, kalia kando ya pot, kambia jeshi, taka ona what we got, elewa iko hot, but puff, puff, pass, kumbuka freaky boss, taja, kabla upos, ping pong na wa super, yo, make a toss, everyday mission, nisha make decision, flow ndo salute, beat ndo uniform, mvua ama jua kawaida kuperform, bora nipe na fast, mtasema ni bass, mocho is moto, nikiwa hamna was, try fikiria, lengana mpanda ngazi, mini mrogi mzee, kazi ni kazi, salute to moho, kutoka masimba, bonga tumbaya, utajua girimba.
Tumeshika mic, everything them writer, everything tighter. Tumeshika mic, tunawasha hii lighter, everything faster. Tumeshika mic, everything them writer, everything tighter. Tumeshika mic, tunawasha hii lighter, everything faster.
Tukishika mic, panda tufike flow. Mina toka home, nimekuja kanivo. Songa kando, mina taka pita kwenye flow. Club inashika tena mo, umbwa kali yo. Kwani wanauliza mindyo nani bro. Mina wapa flow, inafika mbali jo. Nikishika mic, mina leta utamu yo. Mina leilo, imetoka funny jo. Aparade kwenye hi flow, nimepata risto. Swahili ni mob, inakuja hardcore. Polisi ndo wale, tumetoka mbio. Risasi kwa mawe, kata mpaka shingo. Nakuru nifuate, mpaka huku dimples. Mina kandani, kwa ni beat ni slow. Nikitaka flow, pato king, nipe more. Umbwa kali yo, niko kali jo. Kwani wanauliza mindyo nani bro.
Tumeshika mic, everything them writer, everything tighter. Tumeshika mic, tunawasha hii lighter, everything faster. Tumeshika mic, everything them writer, everything tighter. Tumeshika mic, tunawasha hii lighter, everything faster.
Hili ghetto anthem, the most wanted, coming through your studio. Mbona mimi mkali, uliza ulimi yo. Mbona unanga zangu kwa sababu ulini bo. Mini anaconda, ndo kwa mana msupa wako on the daily. Yata hola kila siku niko ganja, nipe maji, nitakanja. Agriculture ama jaba, yani zote ziko sawa. Niko on the spot too, kama yule chui. Ama kama mkamba, ako vitu tukitui. Tulikuwa wapi, afande misi jui. Mini mwimbaji na wala siyo rui. Lazima tuta make man, ocha misi rudi. Uliza hata roba, misi roba wa mistari. Lakini nita rob dem wako na mshikaki. Kayole tuko sawa, soma lebo kwenye shati. Marapa na wapuli, itabidi menishtaki.
Tumeshika mic, everything them writer, everything tighter. Tumeshika mic, tunawasha hii lighter, everything faster. Tumeshika mic, everything them writer, everything tighter. Tumeshika mic, tunawasha hii lighter, everything faster.
I'm a typical Jimmy, just thinking of the time. So you coulda never come and play with this mind. This a lyrical, a typical mirror. This is a truth, man, I tell me I spread out all the time, yo. Been a boom like Puma. Every time, me in life nice kuma. Never them a play with the lyrical in me. Typical G, no one but me. I'm a lyrical, I'm a digital, me a rhyme. Every time me shine, coulda never come and play with the lyrical in my. Tumeshika mic, everything them writer, everything tighter. Tumeshika mic, tunawasha hii lighter, everything faster. Tumeshika mic, everything them writer, everything tighter. Tumeshika mic, tunawasha hii lighter, everything faster.